amarira bizashiraho harigisha vuna gahinda bizashiraho harigiye gupfusha kuta zongera kubaho tugahora n'umunezero iteka niteka
harigiye
harigiye vuna amarira bizashiraho
harigiye
harigisha vuna gahinda
harigiye
Zongera kubaho tugahora n'umunezero iteka niteka
tuzanezerwa
tuzanezerwa tubonyaho twarimba
tuzanezerwa
tuzanezerwa tubonanye n'abatutwabuze tuzuzura umwuka wera tuga n'ibyo umurimo tutibagiwe ibihe byiza twagiranye Data tuzawa maoro Kuko tuzawa tuleshe jisi Numadisa
shashima
Tuzishima yeshuru yuno Atime warufuwe Nuhorirgo eruri ukunesha kwawe kulie
Nitugera
Tugera mishuru kwa data tuzawa maoro
Kuko
tuzawa tuleshe jisi Numadisa
shashima Tuzishima Tuzanezerwa
Tuzanezerwa tubonyaho twarimba
Tuzanezerwa
Tuzanezerwa tubonanye n'abacuka
Tuzuzura
umwuka wera tuga n'ibyo umurimo tutibagiwe ibihe byiza twagiranye
Sunday.